Now let us practice anapana for about 10 minutes. Practice anapana.
Sasa tufanye zoezi la anapana kwa kama dakika 10 hivi. Tufanye anapana.
Sit comfortably. Comfortably. In any posture that suits you.
Kaa kwa starehe. Kaa kwa starehe. Kwa mkao wowote ukufaao.
Keep your back and your neck straight.
Weka mgongo na shingo yako wima.
Keep your eyes gently closed. Those who wear spectacles should take off their spectacles during meditation period.
Yaweke macho yako kama yamefumbwa kwa upole. Wale wanaovaa miwani wanafaa wazivue wakati wa kipindi cha taamuli.
Keep your mouth gently closed.
Uweke mdomo wako kama umefungwa kwa upole.
And focus your entire attention on the area at the entrance of the nostrils. The area at the entrance of the nostrils.
Na uweke umakini wako wote. Umakini wote. Katika sehemu ya kiingilio cha tundu za pua. Sehemu katika kiingilio cha tundu za pua.
And remain aware. Remain aware of every breath coming in, every breath going out. Natural breath, normal breath, as it is.
Na ubaki katika utambuzi. Baki ukitambua kila pumzi. Kila pumzi inayoingia. Kila pumzi inayotoka. Pumzi halisi. Pumzi ya kawaida. Jinsi ilivyo. Jinsi ilivyo.
If it is long, it is long. If it is short, it is short.
Kama ni ndefu. Ni ndefu. Kama ni fupi, ni fupi.
Passing through left nostril, passing through right nostril, or through both the nostrils.
Kupitia tundu la pua la kushoto, basi, tundu la pua la kushoto. Kupitia tundu la pua la kulia, basi, tundu la pua la kulia. Au tundu zote za pua. Basi, tundu zote za pua.
Just remain aware, do nothing. Just remain aware.
Baki ukitambua tu. Usifanye chochote. Baki ukitambua tu.
alert. Attentive. Vigilant.
Uwe macho. Uwe makini. Uwe mwangalifu.
Remain alert. Attentive. Vigilant.
Kuwa macho. Makini. Mwangalifu.
Constantly aware of the breath, the incoming breath, the outgoing breath, incoming breath, outgoing breath.
Wakati wote, ukitambua pumzi. Pumzi inayoingia. Pumzi inayotoka. Pumzi inayoingia. Pumzi inayotoka.
Keep your attention steadfastly fixed, on this area, the entrance of the nostrils.
Weka na uelekeze umakini wako imara. Elekeza imara katika sehemu hii. Kiingilio cha tundu za pua.
Like a gatekeeper. Like a watchman.
Kama mlinda lango. Kama mlinzi.
Aware of every breath entering the nostrils. Aware of every breath moving out of the nostrils.
Ukitambua kila pumzi inayoingia katika tundu za pua. Ukitambua kila pumzi inayoingia katika tundu za pua.
Alert. Attentive. Vigilant.
Kuwa makini. Kuwa macho. Mwangalifu.
incoming breath, outgoing breath.
Pumzi inayoingia, pumzi inayotoka.
Natural breath, pure breath, nothing but breath.
Pumzi halisi, pumzi safi, hamna lingine ila pumzi.
Bhavatu sabba mangalam, bhavatu sabba mangalam, bhavatu sabba mangalam. Good, good. Be happy. Be happy. Be happy.
Vyema. Vyema. Furahi. Furahia. Furahia.